Kimi bado upo majifanya kusahau. Mpenzi kielela bila kutumia kinga. Nibora kuelewa ugonjwa huu au na tiba. Tahadhari ndugu, sijapatwa na msiba. Maisha ni yako, wewe mwenyewe wajibika. Chukua hatua, usije athirika. Kuwa mwaminifu ama kutumia kinga.
Ukimwi upo tuwache kupinga. Kinga bana unaua. Ukimwi upo tuwache kuzusha. Zusha bana unaua.
Hata kilenga history.
Everybody want to party now. To spend a reckless party in a letter, no masana. Can we get tested fast? No one status and take control. Suspect everyone now. Trust nobody, HIV is real. So as if and you wait, at least sorry, be late. Ninga do one, ninga take control. No glove, no love. Pangoni maisha bora.
Ain't nobody wanna die young, when he or she'll see young. So young girl, young boy, you still need to be the world. Tryna stay safe. Ukimi upo boy, ukimi upo girl. Be a lot, hey, still exist.
Tunakuomba mwenyezi baba, tushikilienge, usituwache tuangamie. Tanga hili la ukimwi upo, ila baba tutepushie. Mbani tena leo and forever, ututalie baba tulai.
Hata kilenga history.
Bring to the world way what you when you go mess up okay the job do my anime back on mic yo let me get the mind when you want my ana kumbuka okay this is malaria kumbuka okay this is anemia hey hakuna medication medication wahitaji sit back what that and take care. Always remember to go to VCT. Let's your rehearse of volatility. Tunapunza idi ya gravity. Ya gravity.
Si ugonjwa kama mengine. Naomba tuwe makini. Si utani, natani, natamani. Tuwe salama. Naimbia taifa yote. Tusimame pamoja. Tushikane mikono. Na kusema tunaweza.
Tunaweza.